kanda baridi, uko wapi uwaridi? Sabuni na bidii na shindwa jitahidi. Baby chanzo ni wewe, ni wewe. Kosa langu lipi ni lewe, nielewe. Nachoka kulalama, kweli na kufuru. Fungu la guni langa mani bora ni wehuru.
Chapombe, 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 chapombe,
chapombe. Mitani napita chapombe, watoto wananitaka chapombe, wamenipaka jina chapombe, wananitaka
chapombe, chapombe.
Nashindwa nyonga suti tai. Yeah. Barabara ni peke yangu naongea kisa mapenzi. Mapenzi kakulete nani, mbona mapenzi mshenzi? Mshenzi, mshenzi. Mapenzi mbona mshenzi? Ulimtesa Salumu mchele.
Crime, but I'm gonna burn this bullshit, man, 'cause it hurt me.